Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumar sappo didi lewru joyitan 2015 sappo yamde jabbiri masilimaaji chapan e nay e joy njotti nono do kabaruji du Umar Waygalo on competitive de ko kanko horeejo ministre be o holli dewtere makko de o haani wattude heejo golleji makko to assemblée nationale to wiyama député en gondube e do won laamu o fu collectivité jabbininde do dewtere ko foti député temedere e sappo e jeegom collectivité jabbini do député sappo e jeegom podi tikki dum tiagal wakari jono kambe député luttindirbe laamu o be collectivité de do dewtere do nangay hakkille mabbe fe sabi debbe mbi sa jeyi hono so hejjoji di ngadama do hen dum waddata yirwere le leedi meden di walde do wonon buutobe laawi do pamoko do be noddirta ozone holita be puddi murter mabbe bete hande be ko litti wiide ko foti lebbidi do woni ko be njobaka be biido be kaaja himmeji mabbe di kuntene hore hono do wonon tiagal ko boneji di ngadno to misini tole lamu sigasobe ko litti do kar jono jambe deejere warti le nokko lamu maliobe gonde wadde le hen hejjoji di fufabe jayal hono be ngatta fa yimbe le bombe sumu ngabe di do boneji nange sekirabi wonon kabaru yimo dimi jogini on do hande di bismillah modon e hedade kanko horejo ministre en be don hejo golliji makko ko holliti widoma hani gollirde ko kenen to assemblée nationale to député hobe jabini dum ko yata député en temedere e sappo en jeegom kolliti widan tawda e dido golliji député sappo en jeegom wobbe du kolliti wid wakkati jono dum welay dum en fen hono wori Ousmane Dikko
hejo golle dabara politika gouvernement holliti kenge le ko tongi le helloji noga e jetti dum fuddi ila altinernde yeso député en den kenya hal hokkama hal wadi hakkunde mabbe dum tilike wattu min ele daber golle ko premier ministre hollitu ko o andini golleji mabbe garam daranade kabaru yirwere neddaku e kebal leedi men ele ko haali ko hore gouvernement andini laawi chapande nay garam mujjinede fawarde e bande janginobe ujinaji nayon e temede joyon kanyi e wallude larme meden fa e mujjinde usinaji kesi modou keeta wi imaade debbe burfi ardinde yo rende yimbe jawle mum fawarde e no mo gorran wodiri kanyi e sembinde saria premier ministre andini no kawral deere deurintena malidu wordi modou keeta wi batu kebal waran wadde fewde e sahal mali pari hal hokam hala fuddi kenge hakkunde mabbe premier ministre ndardi kala tino wada hen juudo mo fa leedi meden di yalta e tiidal
wakar jono kambe député do wonon gontube laamu o be collectivité sa jewi der o dewter do nanga hakkille sanne be ngadi noddango fewde mali ko be fuube bitino tawde der o dewter yella e de tabe kanko no docteur Seydou Dambalo yo hore do wonon balen dentudo to assemblée nationale so nangindiri e laamu hono wori barke sise
mine mina talkurundu ndu talkuru kibbundu sabi laabi di premier ministre o seeki le mayru so en ewi e dun saawi kala ko woni himmeji bibbe leedi ndi le wattu joni o le bangal kebe yiriwere kanyum e fina tawa e neddaaku meden o fa yottoyaade e denaagu kala ko waawi laataade himmeji leedi ndi le wattu joni o ndenno mine mila so laawi ceekaadi le talkurundu jokkama e dun waawi ittude leedi meden ndi e le tiidal lam gonden le mudun le wattu joni o anden dun wiide talkurundu heddoton e talkuru boldu so laawi ceeka di jokkaka ndenno ana hani ko hokkondiran juude tekkinen kumul fa golleji di laato golleji ding
wakar jono kanje balle dum non luttindirde laamu ode balle politiki debe paddi tiki de do dewter tiagal be kolitiwde feso de do dewter tabama dum watta yirwere bangal kebal le leedi meden di kanko modi njay o yo gote dum non horebe luttindirbe laamu obe li assemblée nationale to kede ko barke si se faccintinen do hen
talkurundu men jogindu ndu walana fay sedan e le bangal yirwere mo kasindin en le wattu joni o nden non ndu notata ko yubbo himmeji yimbe e le wattu joni o dum woni e le bangal denagu wayde golle fa yottoyaade e tiidalla cioggu ngodudo o nden no talkurundu indu hanno laataade talkuru jokkiti tondu yelaaji bibbe leedi ndi baaw di laataade sababu ittude leedi ndi e le tiidalla mo gonden e le mudun o ka ila e puddode golleji di premier ministre o holliti wiide golleji mudun di waran jokkito ko woduno ko kanyum e jokkitaade golleji laamu o ndenno andama ko wudi
sekiraba don bay neltiti mi joji modo hello amen bemal andal ngal mi noddirta phase facebook ngal
tamani
balde didi ko boneji di ngati to minisini to mesini to dum non le lamu sigaso wakkati jono hulitaambe jam e deder warti le nokko lamu mali odo be gonde wadde le hen hejoji faabe jeewal hono be denirto nokko hulitaambe dum non yimbe le garde national mangal pat en be du nabama ton faabe jeewal hono be tewtirto hono yimbe le ngabbe dido bonandaji fa nange na be sariya jukkoje du jukkodo hono ko hani jukkede kanko Imran Akilu may ga ko noddi ton bete hande ko be kollitiwi wakkati jono ka jama o fu fuddi gollud ton golleji mudu kede ko barki sise faccentinen du hen
nokko o ana deggini le wattu joni o yimbe ana gondi e hinnade hajuji mudun en sabi sorras en armi mali ngari don fa kewi don waltini hakillaaji yimbe fa sanne andon wiide dun general Djidje Dako wari do o waltini hakillaaji yimbe holliti wiide jama o waltini hakillaaji mudun do majjun ko men maati e nande yimbe bonanda be yaari hedda koddu wartu
wakkati jono dobe kolliti wi dum wonon to tumbutu to arme mali o be gondi be dum ton bawde mabbe sabbi de hono dum woni arme mabbe goddo mabbe noddirta wara bahuli tawe dum wari e gallure tumbutu de kenya le do do du ko be garata ton ko woli tawe arme famo kanyen jabbitibe ton kanyen arme barkano wakkati jono woli tamo wiyede kambe garta tawe de ton be kolliti wi dum wonon FMI be kolliti wi de kambe do be gara wallitinde mali kase hono adindi be aduno ko jabbino ko be bihi do be gara wallirde mali wakkati jono ko buri millionji joy dollar fetere le hen odo kabar be kokki dun kenyen o woni joni woni wono koydi tati e balla mali hono le adi dibe adinodi do non dentengal balle mbutobe laawi le leedi meden didibe noddirta ozone hollita werbe puddi dun wono no greve uji mabbe wobbe dun noddiri dun murtere ko puddi dun ko dubbe kolliti wiide sa jewi lebbi didi wono ko be joba ka wakkati jono be gadi noddango fowde mali ko be biitino kanyen dun balla be jere yalo hono imeji mabbe bamirte le dido golle kanko sakiki meden goto mo wonno to noddirte do Musa Maiga kede ko hali do hen
torran faahi joni golle faleru waati yobatam jamata yobude mi saalu wada balde leru wadan tan wadan balde sappo je tan yo sami nyaayi be sawrata mi fa nyaayi ayaa fukki do yobatam bon fayne kam ko wadi accident hen on do be jetaay mo bon fay mi nyaa dum ani jewto mo won be jabaay mi nyaa o yi fu be saji dum ani mo korra kam mi hebi sam sene korra ka jaati mi wonni on min joni koro joni wallahi fa daga bi wadan nyamande yoga banni luance fa yoga bi yaltini be fes luance torra ka bi den hebi en sanne koy ay bon joni bawo balde den wi ni gollata kana be yoba mi hakkem ko wi en fu kana e hokka mi de mi futa golle hande woni bal ni ko mi golla ni bi den ji golle fa sanne me wallahi be jetaay mi golle on be torra mi sanne
dentengal baali do non humminibe yimbe len jewter sambe caldi le leedi meden ni be noddirta fema fotoli tawedbe joddini plainti ngaji didi fewde do non laami be fiobe ballon le leedi meden di plainti arande jobe joddini do non suudu sariyaaru mawdo humminino non kibaaru yewter sambe caldi plainti dido bawdo be joddini do non to procureur de la republique do bamako do le hendube kolliti wiide wakkati joni o sa jeewi hono yimbe le laami be do non hono kibaaru fiobe ballon le leedi meden di be ngadi yurkuji kanyen guykaji ko heewi le hen kanko Mamadou Cissé yo goto do non no dentengal balle de be noddirta collectif de kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
wulitagal aranongol yo tas don tribunal haro caldi yawtoto hande dum fuddi denna dum yarata du caggal wulitagal dido bongol yo faato procureur leedi men naba ko sabe dum sabi fedde ballon mali yo gollirde suudu baba no e hakkilam jawdi mudum yo jeyal bibbe leedi fu min kebi tajaral du hande jawdi ndi e kaaka mudum fu federation nawtorike no walana dum wadi se be ngadi dum e nowru procureur leedi men Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekrabe jeewen yelo ni le reso ngaji meden ti tobe kolliti widdo wonon to burem to rewbe be boneji di ngadno wakane ti alaji di ngono le saha leedi meden di be boneji ngadno fewde mu yembe ballama to ko yaata emilioji di de wuy nay chapat e joy cfa le her ngad odo golle don no walde wonde ton humini non yirwere le lamu kidal be kolliti widdo wakane jono do be pabotono yimbe le ngombe tombe hono yirwere ji ngadirta ton yirwere jangal mudde ngardam faado segudo be kolliti widdo wonon jama ngontobe gondi e famine don kasaraaji ngadoji wakane fuule laawi di hono ye ñaw sida o wori kanye do wonono wayde laaba le hendube kolliti do golleji puddi ton kanye balde tati be pammina jama o ton be ngada hono dum woni hono publicité ngay kay ko nande mudu le radioji be kolliti le hendube jaha hono ekol ngaji goddi to dibe pammina jama hono hejo golleji mabbe ngori ngado do golle hon dentengal balde ngana jeyal laamu no dirtede e tep kanye ezika tagal mu de ngardam fa do banama do be kulitiwidi yimbel dido keddile hen do non accident ngado to banama to hecci ken no be kulitiru wide o accident sa jeyo wadi dum wono nokku no dirteedo kakku le hen le labu banama o nokko woni yamadu jonno camion goto kanyunu yeso nato to jomwotoro goto o wari le hen yimbe dido yamadu lawol o yoppiso yo machine bino be do yimbe le gonde wadde le hen horgol paama yalla hod wadi so wadi o do bonnata tagal mu de ngara timiniren fa do mutti do be kulitiwidi ko foti milioji debbe dum wahani wattede e magasin goto to be kani haybudo hono jabaaji mabbe kanye kulle ko nandi e mudu le henduube kontiwiddi do golliddi puddi kenya to muttito so don tiliki ko be kani marde to ko yidi ya fa e tonoji uyna chapade jeddi do wono jabaaji kanye ko nandi e mudu arhani wawde marede le odo magasin do kultiruide ngado odo gol do wono dentengal baale kumini do hono kibaru yirwede ko nandi e mudu le lamu motto sekira do katte nyalom hando do kabaruuji meden di ka fa hande hono andirdo no do e seeda yewterde no wodi kedde e hedade.